no kwiba ifaranga izindi akazibika ntazirubure kubera izo faranga yabaye umutunzi mukuru cyane. Yakunze kubona umwami Yesu ariko ntiyabishobora kuko abantu bari bakurikiye umwami Yesu bari benshi cyane kandi ubwiwe akaba yari umuntu mugufi. Nuko arihuta aragenda yurira igiti kuko yari azi kuko umwami Yesu anyura muri iyo nzira. Umwami Yesu ashyitse aho hantu areba hejuru amaze aramubona aramubwira. Nuko aramuhamagara ati, Zakayo manuka kuko uyu munsi agakiza katashye iwawe. Nuko Zakayo amanukana umunezero mwinshi cyane amaze yakira umwami Yesu anezerewe. Abantu babonye ibyo barababara batangira kuvuga. Yagiye mu nzu y'umunyabyaha akaba yicaranye nawe. Nuko Zakayo biramubabaza cyane bituma abwira umwami Yesu ati, mu byo ntunze byose ndagira umugabane nkuhereza abakene, kandi nimba nararenganyije umuntu nzoza mugarurira inshuro zine. Nuko umwami Yesu biramunezeza kuko Zakayo yiretse ibyaha byiwe.